Pan Extra.
Mbangana yeah baba komelera ku musala bafe olwo kugane kitibwa netendo kitufu likusana yeah Yesu Katonda wayokana omulanzi saba panzi kabaka mu bajasi woleka masanyu genzi nokuwa noswazi wagwe kunsi yeah kadala banze mfuka mite wansi inkwebaza yo nayo nkore de kunsi haleluya haleluya je yeah.
Nakukona nota mukulira Omusajja nakonkona
Olimu bala tomuliro tamira
Nakonkona
Nota mungulira
Omusajja nakonkona
Olimu lojo yengekuza
Tebiba tebyangu okuyita mu bisera byempangudde Naye olwekisa kyemigugu gyange ogikudde I remember back in days akasera nga sisuubira oba bwakedde Naye olw'emigga egyakugwa nkakasa sisuubira nze kuddeyeyo gye mbadde Kendokose MC leero ndaba ebitala byatadde Nammwe abali eyo ze nfukamidde ffenna twetonde ffenna twetonde Scope MC Kutesa
Nakonkona
n'otamukulira
Omusajja nakonkona
Olimu bala tomuliro tamira
Nakonkona
Nota mungulira
Omusajja nakonkona
Olimu lojo yengekuza
Simanyirwa ki Katonda tujja n'otunona Kuba kati abantu bo yefaba onona Laba obugwenyufu butandise okusaasaana Abaweereza obutakkaanya Kyongere ebitala ebiteege nansa n'okusaasaana Yeah, Katonda ye gwe taata ku nsi yeffe baana Scope MC Kutesa
Nakonkona
Nota mungulira
Omusajja nakonkona
Olimu bala tomuliro tamira
Nakonkona
Nota mungulira
Omusajja nakonkona
Olimu lojo yengekuza
Nze mazima nze kubo Era nze mulamu Teri anatuka mu bwakabaka bwa kitange nga tayisemu nze Bwatyo bwayogera Pandridimo producer Scope MC Kutesa Akingifishia